debuzibye enjubegenze enzikize kwata mubangeliensi boli nsolo yona era nenyonyi byona biwumula byebako tutulo ayi mukama wange ontunulire kakano nkusaba ompe ekisakyo ebyonono byange binkwasa ensonyi naye olw'ekisakyo tongoba woli okukaba kwange sabye okuwulire n'okusaba kwange okukirize okomyewo essanyu ery'obulokozi mu bulamu bwange gulumizibwa kotulo mukiro kino bamalayikabo bakye bankume ate bwe bunakya ng'era ngolokose mbeere mu maaso go omulongoofu bwe nneebakotulo mukiro kino bamalayikabo bakye bankume nga ngolokose mbeere mu maaso go gwe yazuukira saabira abalwadde ne bannamwandu obawo omutima ogukwesiga saabira abalwadde abali mu ddwaliro n'ewaka obawo omutima ogukusuubira saabira abalwadde abalina kansa obawo omutima n'ebyamagero saabira abalwadde abalina sirimu n'ebirwadde obawe amaanyi obasumulule saabira abaganda bange abali mu kkomera okole ebyamagero obasumulule okukaba kwa